Yeah, yeah. Can I have the money? Let me see the money. Ya itu kasirate, hanga chula madi. I'm ticket sere bosso, ke sere leta mosso. Tena 6 o'clock, tosi tobolo. Utipile machinkilana, ba kere tena ka fosso. Re banna baba kopore, tela ka di jobe. Na re chuni di posso. Clean cut, asa I chairi muchune la flopo. Pakela bata mosela, mota se khaburoko. Patro tidy boss, all pressure strokes on lock. Muna bring the bomb to a belo tsireletso. Uleng teng bapiswa le matlo la go sebo. Di-diamond di katala pizza ya diretso. Ha re check up like a spoon down ka ditshebo. Swap tivego, drive back to kasika iketso. Hashtag surviving this hell hole. Spanto like a dress coast. Bought the lady kango, until I got a check coast. Rinse malala utswe ka di back door. Ke mopando, mopando. Tuna job take it off, then we lie low. Give mo pando, mo pando. High well, I rap with telemano salso. Give mo pando, mo pando. Tuna job take it off, then we lie low. Give mo pando, mo pando. Number number iphumile, number number rivugile, number number khushubile, khale tsotsi di bubile, khale ke buditse, khale ke kupile, spano sa batle ka usane ke thubile, ke sile ka dithoto ke thubile ko budibe, ga gona me o rile, ke mo ke gorogile, stuf se shomogile, tobo ba bitse, magata kolokise, tla tsholo kolobile. Tala bula key, le re kwano key. Set my diva free, go fela ke riri. Kampane ka tsena kankane, ke le shupe ka phamgane. Mponse ka e taimane, moroto sampa di botlo la ke baizane. Wee wee, ga ke tsikinwe ke siren. Tell me why I need to run for. If ke pakile di kharna ke di R4. Dangerous outlaw. Ke mopando, mopando. Tuna job take it off, then we lie low. Ritipa ripolele tsera badiga ha badipa bulletproof glass. Batlile re baisisa but we move fast. Latlhetse grenade pele e tswala magwala photsa ka mawas. Papapa ke bone molo rapalata. Lesea le sothi le makajane. Go tlhakane phataphatlhane. Block signal tsa chinkilane. Camera sa tshwara. Rwele mask re ba bulaise tie rase. Botse, hatse, ose, rase. Senka hela tse di botse mogare. Phutha de mula phepa la federale. Nna le senyora phatlhalala pele dibofa. Kgate ra e posa. Next kamponeng ya diphosha. Re ikaga ka dikhosa. Cruise around sosha. Move around like a rapopa. Batha ra tshosa.